This music.
Sadia bwati umuntu mwari kala wino ati sadia inaisa chinja iluwa mboku shama umuntu wa chinja shani hawa kuru wala kwe watia isuke chupala kasa maicho wani mwane
so story na yamba ni shikombo kakunchitu wamutana na wapeza wali chepa bondi hapo peze ni pasande 202110 wa kutoba jeveli wakomboka mwana wanga tenga koka puna bwelo nkale hapa inelelo na landila good news ati washukuru wakufuna kukalali so pamena hapo zipekanye pekanye ukukwe uenda ni kukonka vewa kamba kala mwamuna ikalimba ni kulimba spana pite time ni natenga cheka bagindo kaponya kumusana odho mwezeli vema blanketi na tv na nguzazi sofa kusokolo mwana wadamu azipeza moka private time welcome to Lusaka wa Stamba.
Here my story. Here my story. Here my story. Story I wanna tell you a story. Here my story. Here my story. Here my story. Story I wanna tell you a story.
Life goes on, jezo cha communicate. Panapita che mama, inavela watisia. Kuchoka pene ya pulavi na kosa monga mwane. Na yambo piti sao mauyano. Wa family si wasunga. Wamekonda soche pamene nilipo. Nizona ivi vitu vichitika. So pamene ya tinachoke kamfana. Kuchilo na maboza uja mtu anamole kelele. Nenzo wona monga ntamba movie ya kuna ejeda kazi nishi vichitika. Mufana ali wanga wa mupereka kumanda. Amushua kwa muliri uko muona na kapena na story yose anamipishamu. Mana winda angwa pa wa musunga kuwa kuru. Ijo cheve ndiye chintu cheni matashaka. Kwa wire story yena ina wali
bad. Hear my story. Hear my story. Story I wanna tell you a story. Hear my story. Hear my story. Hear my story. Story I wanna tell you a story. Hear my story. Hear my story. Hear my story. Story I wanna tell you a story. Hear my story. Hear my story. Hear my story, story, I wanna tell you a story, hear my story.
Apple Max Production.